Yeah, 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 yeah.
Interior monster.
Yeah. Oh, 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 no, no, no. Oh. Mm. Yeah, yeah. Mwezi nakosa usingizi kwa ajili ya wewe, yeah, yeah. Shachoka mimi kuvumilia, ntatembea hata na irisi nikupate wewe, yeah, yeah, yeah. Moyo utulie, kukufata naona haya, naona haya. Nikisema nvumilie, naungua moyoni. Saundi zangu zinapata, naona vibaya. Natamani kuchumie, ila ndo siwe. Ina mana mitungo zoyote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masiki ni fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako. Supia yamekuingilia au ndo sio riziki yangu, wala sio fungu langu pia. Maneno matamu si hapa, kwa meseji mbona nakuandiki we ujali, ujali. Kwako sijiwezi tena, nimezama, nimezamia. Nionyeshe mapenzi ndo nimekwama na kusubiria, sinifanyie ushenzi. Mimi naumia, wewe unafurahia, nende wapi kipenzi? Ina maana mitongozo yote, maneno yote yanatokea kupitia huku. Ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masiki ni fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako.
Monster.